legendary. Kwenye vita vya maisha ni
yeah, yeah.
H to the keys, major keys kwenye game na Niki wa mawazo ama Niki entertainer. Show kwenye club ama tufanye arena. Tizi ya ubuu ya viwanda kuna tena. Skills kama Messi simu wazi za ballet. Sichagui kama inalipa babalet. Nasikia kimenuka nimekuja na baret. Midume mizima inatumwa kama wait. I'm cheesy, do you hate uyu Niki ubuyu unasambaza kwa uyu uyole tukuyu misina kibuyu na bado ntashine ukipiga tabuyu.
Waya waya ya kazi tunapiga siyo mbaya ya. I know you don't know kile minafanya usipake cho utavuna dhambi minasaka chambi mama la performance usinlete romanta.
Niki legendary, toka chekechea ama secondary. Hey, I'm the legendary, kwenye vita vya maisha nitejemedari. Niki legendary, toka chekechea ama secondary. Hey, I'm the legendary, kwenye vita vya maisha nitejemedari. Niwe legendary kama Banza Stone. Watu wanajua nilianza synonym. Niki ni wapili na wakwanza Simoni. Kina cha bahari sija anza Shimoni. Niwe legendary kama Banza Stone.